LBK International. What up? Oh, hey. Let's go. Kele chilumba lelo paka fienteno akatalala ukushima paka bankalaba batifutinga bankalaba kubanwisha mona bena batalala newe finyelele tesana kamosi ndakomfa pie sana enda shibombela wikana chonshani na jonse ngasha ingila koti
kapai imweka kulia bale mwaba bomba kamosi imweka kunwa bale mwaba bomba imweka bosi imweka kunwa bale mwaba bomba kasha wama imweka kulia bale mwaba bomba okapai imweka kulia bale mwaba bomba kamosi imweka kunwa bale mwaba bomba imweka bosi imweka kunwa bale mwaba bomba kasha wama imweka kulia bale mwaba bomba.
African producer.